Dallas Fuego.
ZambiMusicBlog.co.
Mega Beats.
Tiba Campanizo.
Redcraft.
Soy Do It Again.
It's the Big O of Tim.
Levi Garcia.
Danger Zone Studio.
Nico. Baby, ni huevo fire. Kwa bula iwe ya kasuba keti kabali kawe. Baby, ni huevo fire. Kwa bula iwe ya kasuba keti kabali kawe. Leka mbena iwe forever. Ukukushaine mwandika chula. Ketite mwene na kulusa. Baby, your beauty is too much. Forever, ukukushaine mwandika chula. Ketite mwene na kulusa. Baby, your beauty is too much.
Like the moon and the sun, our love is so beautiful. Whoa, whoa. You the love of my life, that if I provide me now.
Like I'm mena iwe forever. Ukukushaine mwandika chula. Ketite mwene na kulusa. Baby, your beauty is too much. Forever. Ukukushaine mwandika chula. Ketite mwene na kulusa. Baby, your beauty is too much.
Singa ngale kopanda iwe shua baby. Ndapena pari webo shua my baby. Takwa kabe umbi pambari yani.
Leka mbena iwe forever. Ukukushaine mwandika chula. Ketite mwene na kulusa. Baby, your beauty is too much. Forever. Ukukushaine mwandika chula. Ketite mwene na kulusa. Baby, your beauty is too much.
The handsome thief, don't you get bona doom? L O V E, a young girl like Bella, you say my baby. You and I, ni Jack na Lozif. Posi bunkala kupela jonsi ya malozi. Fari iwe mami, na adifu wapo. Elon tzile, umwaka fila po. Uwewe na batashi, uwewe wakalila po. Pantu ifinde umfuwa, nja umfuwa po.
Forever, ukukushaine mwandika chula. Ketite mwene na kulusa. Baby, your beauty is too much. Forever, ukukushaine mwandika chula. Ketite mwene na kulusa. Baby, your beauty is too much.
It's the bigger whip tip. Danger Zone Studio.
Some friends are jealous. Pantabai Shiva. Eko tuafuma. You and I ni. Tell your parents that we have come a long way. Levi Kesi.
Levi Kesi. Ayo Faniko.
Oh good, we back again. Cheers bro, off we go.
ZambiMusicBlog.co.
Mega beats on this one.